Cheer. Siku njema kama kava boneka nanga mapema bila pressure bila tension simindo mtu kusema kabla nianze zirembeshe lipidi nimekarangisha sector fishy dishy fiti chapter nikakamaliza so ni tuanze mandi raw kusakanya maviba nzugu fegi tepa pelti seti zile za the raw vipi mamba faster faster fikisha yo mwili ngara tushagongana na litho tuko ile ya diashada na leo si kama zana mashida tuliwatana usiku kuta di mchana tumeshinda tukipigana kuna sheshe pande gani tukatese magizani wanapupa tu ya mali na wamekopa mshwari mdogo mdogo stimi pande ziturunde zitusanye warembo tubakusanye ndo leta wakatubambe sini mzuka iswe miugiza ya pasta dea vipi jeshi vile na teki ni tuanze kutokezea definition ya washamba family sunatambua definition ya washamba family sunatambua definition ya washamba family sunatambua 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 definition ya washamba family sunatambua definition ya washamba family sunatambua definition ya washamba family sunatambua sunatambua tuchezi patapotea atuchoki kujitolea anashinda unamokolea usimuacha kijijutia kasha nasa none dadi nazidi kujongezea saina bidi badale bale tuzidi tuna makale kile mkuu na bado siki hatuja anza kupari wengine si wanatoka si tunazidi na safari destination zivinjari mambo si leo ni shwari fast stop ni backstreet tuzidi punguza jeshi mavikombe na mamiki mezimu zisete panda pilka pilka kama utoshi tabidi ni umezipanga mara mzozo kuna fala kwa kweli amekosa shima ishu ni eti atumzui na nateta menyi mpombe ishu ndogo nekichapo alitaka na kakipata suna jua vile usemango maskini akisha pata katasi of tasty smile hapo mese delivered we on to the next one and the night is still young definition ya washamba family sunatambua 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 Sunatambua toka downtown to uptown na full jeshi bado nina some browns so niko set to stop over Tribeca kukaanza kurebeka nasi tukiharibika double shot na kila chupa naona smoza shango na mamba na nyemelea noranga sana tokea na kuadisia kiraundi tunapare na matizi siki senge ni mabuti huku ndani na magrupi kila mahali kwa DJ siku na request ya saluti cheze replay hapa kule mara sule na nafsi huru na zipata westi na mashasha jokuruka definition ya kiswazi family sunatambua
ni ato tuemo tunaza badili club I've been getting so high na tamani kitu crazy
super dupa super mambo nzaro za kurudi keza mara gafla gata nano ikabedi tuzidi tena wajua kama kawa yani hivile vitu fanyika gani wa shamba wenzani definition yeo kuru na juani yoni one day leave it ya maniga kama kawa wajuani just because you're not for real you don't have to hate on me na juani yeah
Come and see, come and.